But there's entertainment.
My church. You love me, you need to yo. Shoot.
Mkoma sani.
Kihwanya na wadika tarana. Bara snowflake. The guitar girl. Snowflake. The guitar girl. Kawana na gya beta. Karegawana na gya beta. Mshuaka kawana na gya beta. Kawana na gya beta. Kupulang katibisi lokale rahatro. Wanjia mo wangishagua. Wanjia motro. Wale shole laka. O security ya bolo yaga. Lima usate ni wingata na fowe na madahali.
Lewele ole chole laka. O security ya bolo yaga.
Lima usate ni wingata na fowe na madahali. Wale shole laka. O security ya bolo yaga. Lima usate ni wingata na fowe na madahali.
Lewele ole chole laka. O security ya bolo yaga.
Lima usate ni wingata na fowe na madahali. Kawe na gia beta madali. Kawe na gia beta motruwaga. Wole shole laga. O security ya bolo yaga. Lima usate ni wingata na fowe na madali.
Lewele ole chole laga. O security ya bolo yaga. Gata na fowe na madali.
Shush.
Unkhage.
Ashunya.
I scar do my sugar pa, but I got a still to on pa, Belum permanent or got a scar. Banabaga, Wabujama, Nest of Kenya, Wakena, who be exclusive of Unyama, Betaga the Kissy Simba. Mama Sita, Senorita, Wanga Fisha, what's a Fisha, Ugaridi Gita, Umpetaga, Resigicha, Chaco Lula, Wafisha, O Anita, O Aliyah, Yamashia, Mama Mia, Wanga Fisha, Chuinga,
Ole Shole Laga, O Security Yabelo Yaga, Lima Usatani Wingata na Fowe na Madahali,
Luella Ole Shole Laga, Security Yapilu Yaga,
Lima Usatani Wingata na Fowe na Madahali. Wole shole laka.
Kata na fowe na madali.
Luwela wole shole laka. Security ya pilu yaka. Lima usate ni wing. Kata na fowe na madali.
Security ya pilu yaga.
Lima usate ni wingata na fowe na madali.